Galle ñame studio kalangu habaruji fulfulde yande joy minta sappo e joy ko jagnalle mo hande en kala do filla ko darto bonanda ko ndiya wona wada to en dan sagia du fa hande en hono paddor ndiya ko te diggi ko en na kanyon ko fusoyi ndiyel en naati no kujjo nana himbe taabe hadde don en dan ko haadi non ni ko watta sukabe hebube BPC do brevet ko hitande hikka ko watta chapane jetto kawon ko hoja yara le region mo dosso gambata yaade jeewode kulantareje fi duniyaru e kulle ko nandi e mudun nenene kaydu konna en nanan do ndu dum e sabi ko dum wada yewtal men pinande studio kalangu haltana hala sariya sariya o do konna jiatna hono koja kenso da ngada bas yaade goddo dum woni tare ara wonde e nyaw bongu gong ara andi woni e maada hala jaha ngatode goddo hala majjo halte hande nena madame goje maymuna gazibo hala nan en dum ko sariya darni do majjum ko jawone modon fa hande min sumana amane jangan tan habaruji di enda ni e fulfulde yerno birom no ele ko kibari di en kali hal to enda sagi andi an nati no kuje kewde no enda gallu nyeme hono ardisman joyabo nonni dum du konda won nana ni e faware joni ni yoole ko tobe le nyala de endam baltati ni endam nene ne kay du konda to enda du hono ko wete dig dum ko wonno fa ndiyan dam faddo dum kam wonno ko faware joni yo foy kam won ko fusoy ko ndiyan dam fusi dum jabbi wadi ko fa hande bandi min suba ko ne rafika at-tahir yeyton endan o yo himbe battibe nokkuto ndiyan dan wona nyaama don endan nan ko be kalani mo
yiri kuji hitane fu e no dan wardata himbe non amma irko hikka dum wairi ille hitane duubi ujunaji didi e sappo didi baadu ni ko dum lawol diyan non himbe ni goni gala no tokkirno wi'ira deni diggiji di himbe no daro he majji non den irdum wadata ko non diyan dan jemma wonno natira bangeje den dum du wadi ko himbe no ada are mu be mojjini diggiji din amma leyton enda der korkaje den don dan woni dan wurtoro idan nata bangeje den denne no wada fu mere
ko sore yamun
bo digo on korkata jiri
diggiol gol balde mun tatini nyande mun jemma yande sappo min nodda fa leyton dan yuli idan wurto de neddo darake idan nangana dum hedani idan he nyamude dum no kuje den rugaji gomni hande fu eggi no dan woni dan natire hikkani wadaino abada denne himbe duro ada are mu en dilla fa maye gon jippu diyam mayo non faddata ko
laibor singaga isano ate
nanu wontirto enda gades du konna le lewru uttu jabbindu ni hon dum wadi bonandaji ndiyan sanne sanne fa himbe dido mayi der bonandaji ndiyan di ko watte himbe ujunaa sappo e jeddo e kemtade chapane jetto e nayon kayndu konna fu won ko galleji mu ndiyan naati dum em dum du konna ni hono tawadu konna dabbaji jawdi ko ndiyan wari wala fu kerol e anka kulle kewde boni ton enda gouverneur region mo agade sadu solokey o wadana en enda ni hono famina en noy won dum wadiri e le balde den enda do filo ko darto ndiyan dan do dum du konna fayto noga e jenay lewru uttuminade sappo jenay wakati mo Moussa mamma bandimi landimo
nous avons déploré deux pertes en vie humaine
yimbe dido mayi wadi ortibe wadi nawnibe sanne bale ujunaji didi e keme joy e woygu e jeetati diele den bonni nan de limama ni dum wadan himbe ujunaji sappo e jeddo e keme tato e lasoji nayo e nayo be min kani wallirde min limidu himbe keme jeddo e jo be galatu fuko hande kaliji din no duudi sanne e diele den bonni dabaji kewdi dum gere baati gere diele den dillidi dum gere du andaka futo goni to nuri nyamdu reata diele den nyami lawol agadestawa taji nukuje tati amma yettore Allah gol mujinama lawol adarbisnat goldu diele den bonni dum sanni
la RNO au niveau de adarbisnat a été gravement menacé
ar filla bonanda ndi ander region mo agresta en ander gallure arlit kambe du konna hono sabara commune en dan wadama do ko yaawi yaawi gam batte jewtinaade jawdi hande golle dubina sappo e jenay hebbe jewbe ngatta filla ko darto himbe latibe ndiyam bonni nani dum hitande hikande enda dum wadi ko fawar jo ele hawrinde enda ni maire arlit biyetedo mawli adrahamani famini hono bandimi ni biyetedo muttari abdullahi no ko be ngari non fi on enda e ko no ya e mudum
e hawrine amin fuu seeto min miccintini himɓe wonƴitagol bakaji saɗoromaji ɗi gonno gaddana himɓe ɗum ndu saabi ko miɗen gatta daani himɓe bayla jikkuji mumen misali ɓe acca ñiɓude dow laabi ndiyam ngam ndiyam no ɓoyiri fuu yofata laawol mum nder hawrine amin nde du min miccitake e himɓe ɓe bonandaji ndiyam ɗan hewti miɗen dow laawol heɓude du ceede ko moƴƴina fondita lamna huɓeere amin nden min gaɗi du filla ƴewtinaade ceede ko golla nder huɓeere nden ko watta saɗoromaji laaɓal e ko nanditirta fuu keɓanama mosola
nonni faware jondu konda ni hon ko watta chapan jetto skabe te fobe brevet hitade hikka ko hebbe be leydi Niger kay won ko suba region war region gam batte yarede yilo wo anda dunya le region mo doso dun du konda ni wada kana fa ngada balle jetto be jilo be jia kullan tareje den enda be pama no dunya ndu en wona yodir harto enda e holuddu konda ni golle mabbe wodi sanne ana fi Suleymana kam woni faware joni no daddu chalalol kandu woni kawjinaado hono yahadu mabbe ndu enda famtini bandi min hono fi Sadamu hono ni
c'est pour récompenser l'esprit d'excellence
dun wadama gam barjade tittinkini be jangi be gam hokkude cukabe jangobe ben sembe be daro be janga be andadu no be jodorto bandirabe mabbe kam fu e wondirabe ben kaden du be ande na fakka walludirde kule de fudu sabi ko min cubi region d'Osso de region d'Osso odu min cubi gaya gam gaya no kure non to wodi du himbe jilo ewa kule tariki e birdi ladde misali dune lete feto albarkaize e kule finata waje kewde lawol amin jega bolni denno ni min kawranno non sembeji amin min gada yilaru dum amma he lawol gol min kebi balla pinude dundu sabi ko min gatti neddo goto der region fu do tire cukabe mum
nous avons quand même pu décider d'envoyer par région un encadreur qui va suivre les enfants de la région jusqu'à leur retour dans leur région
jowani gadal tatabal do fi ko darto hono anniyade jojjinde gollal gal hore mum dun dartingal e cubiningal dum wonno ko far yo wada alarbar de enna batu mum dum enna gallure nyemen alarbar jabbinde e do majjuni fa wara jondu konna ni ono dum wada kanani gam batte himbe yewtino ne wato ko tay heba hono fa wara joni yaadu yeso horaku e fande yilar andal duniyaru rabi muhammadu arzika kany woni horejo odo batu nani ko halani bandimin subako enda arafika attahera
malgré les actions qui sont en train
ba ko don no wade cingol kampaniji wala no hokke sembe de led niger di dum wadi min bi to no handi min joddina sirigon ko nanganta sukabe nyenyube far jandeji min ko jani be labi yilaki fama dunia gamin kolla sukabe kullego gander mabbe wobbe no don gala bawde ko warta gallu nyeme de hana ir labi di sukabe jangirde potordi non hana gombe primaire e CEZ cubaki watte region fu nilda sukabe mum to sarusi hawjine jandeje region region fu wadda tana sukabe jo de region ngiji gono don ko minen nodda wobbe ngara ngada sukabe baka sukabe ko handi ni CEO no woni no noto inde mum gan sambintina jandeje din kepto lobbol hebi
sur l'éducation de manière globale
nonne to andan tilabir non wada sigila do filo ko darto hono ko warito décembre ne sappo jetat lewru sappo jet on enna ko watte batu leydi men Niger hitande fu nenne tilabir cendalo won ko dum inditira kambe de be ngada sigila mabbe faano wodi kenya e hore mudum horejo fedde hawjini sigila ne metedo Muhammadu metedo Hamadu Adamu Suley o arde ke hono wadugo lono wutugo lo gallurde fa laaba ciagal mun o halani bandimi Abdoulaye Mamoudou dum ngobe ngada elefi o enda
nous sommes arrivés à Tilbury
min gari Tilbury min tawi du himbe ummake darake no tittinkini sanne rewbe reata du burti gam mojjinde huber Tilbury de ko watta julde 18 décembre Tilbury cendalo gadiri no wodiri fu miden deka du tammude ko himbe cioddorta ko gada der golle mojjinul wurtina ngari hubere den nyibdiji gonadi no gade din fudu no henno wade de Allah jabi du ko lewru novembre wata tawa golle den fu timminama
si doivent donc abriter les festivités du 18 décembre 2019
nonni faware jondu hala filla ko darto hono CDAO dum wonno hawrtere leede gonde bangi hirnaangi Afrique kandu konda ni gollure mudum wadi jahangal yaade fa Tokyo fottoide e batu mawdo ngadaado mo duniyaaru gan heba leede Afrique ya yeso dum du konda wadi e do arrangal faware joni horejo hono faware jo golle mitede Jean-Claude Cassie Brou dum du konda o yaadi himbe hewbe sanneebe potto e batu jeddab o enda gam batte alle leede Afrique yewi nan ko tay ka endo ya yeso do lawle himbe mum kanyum e faware jom golleji mum ngeenyudi e sigilaaji mudum mawdi seriawo jami du ko to tawe hon heba ko wallitira e do fi on enda heba wada kandu golleji mudum kewdi di sigili no jojjina ndara no watko ta hebi wadi dum dum wonodo kon ni hono batu on enda jahangal mabbe nonni faware jondu kon nan batu kollo gondu kon wada ma ton enda to wiete Afudak to wiete fa hande ni toni jokka mbi en leleti ingal dum du konna wonnana e do filla ko darto hono hollugol filla tande du konna kam wono bawdi pietedi himbe no bomadi enda dum du wada kana hono nogaydi war noga en lewru uttundu enda dum du adili hawri wi tan adil kanyon ko wadi dum wada fu jokka region agadez non departement mo ingal a fu kada ton non wuro go wete to wonto dum wada nani ko fawarjo ni Ahmed Algus latido kañum woni horejo didabo mo Adili halani bandimin Anise Karim.
Nous avons constaté que c'est une menace.
Mingi ko finatawaji himbe no de dum hakkilaki fu finatawaji di majja undu sabi ko min adilawol gol ga hisinde di misali tende e finatawaji gum han mizad mergi etti finar tende odu durobe cekantaraji sahel fu ka en kauti finatawa o mo sanga en dan o mo singa du jonde lobbere caka himbe undu sabi ko miden deka tammude ko nyande gum tende o no limtete der kulle tariki de leede duniyaru fedde UNESCO heba duniyaru fu andana tende o dane de gattami duni woni himbe andako finatawa hana ko woppe non denne no hani non dun tittinkino finatawaji meden di bura di tawde du sembe tende o du tawe no wade wakkati
se faire en sorte que le tende se joue toujours.
Kettine sigilaji studio kalango kadi to tawado der duniyaru do Facebook studio kalango
Facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum
yewtere men pinna hala sariyaji no handen do filla ko darto hojude tordagon watta e goddo do hensar e don andi hun non ko lati datole kemi didi e chapantati ngol fande sare leddi men Niger yarraki do mun joomno way tokkede nangé kasu yonnedu kono ceddude sanne hono misali neddo wonde e nyaw sida hojja do hensar ya watta e goddo dun don non waawi nangude nangal majju yorno fande madame Goje Maimouna Gazibo kalo do filla sariyaji altiner fu studio kalango haliri
hano ni gondo nyaw sida famo anni mo henso mo watti ngu goddo dun duno bonnugo burnan joomu seni kade o yiama seri ano wayi nangugomo duubi joy yaade duubi sappo imo jukke cede ujunaje sappo yaade ujunaje hemre ko sefa hano nonno madan Goje Maimouna Gazibo mo fantini
aujourd'hui nous abordons
hande min kala dow datol kemedidi e chapande tati tel kurki teleydi halore dow kensoda bonna gurno neddo hano misali nyaw sida lokotrojo on kolima ko ada tawra e nyaw sida de kensoda na a hensaki raba neddo dun ayabi labi seria tel kurki teleydi wi neddo fu andudo no wodi nyaw sida andina koreji mun lokotrojo on no honnambe no be burdoto ko hana on cheduno labi no don ko jeteedi hano jom jomun no tawra nyaw sida hadataake dewla gorko on dawra do e nyaw sida gun no waawi wattugo roba gatteteedo gan walda e koreji mun lawol seria wi'i deni ada tawra nyaw gun kan non cududa deka na roba gombe yasin ben gan rabaabe bani nyaw gun nangay jomun deni be pami ibe baawi noddima to suudu kite neddo do no waawi nyaami kasu
couvre que vous êtes porteur du virus et que la personne porte plainte contre vous vous irez en prison
dume seri adarni do gaddo dum
a chaque fois que la juridiction
wakati fu mo kite to be pami ko jomun no tawra e nyaw gun arabi na ada sini rabugo awdir na wallaka heneddo gon de kana debbo yasin gon neddo no waawa nangede kasu ko watta duubi joyi yaago duubi jena e lebbi sappo go no jukkete do ciede gadoje ujinaji sappo yaago ujinaji herme ko gattanta ki suwal leydi gada mun do mo fi o memi nyawgun nangimo nanangaymo imo waawi o jama juuju on hakke makko mursel ke bodomo juuju on do no waawi jamima ciede gadoje ko watta million yiji
juge peut condamner à lui verser des millions
moyenne o yata yi owa
procureur de la république
to juuju mawdo mo leydi gendarmerie juujube e police be
d'instance la police
et do non ko habru me fulful tili sey mi assalamu alaykum balen to jamwali
lasso ilewru ut ko du ujunaade did isap ijene studio kalangudo radio ji chapan etati ijetati di gollidita
fudden sigilaaji gakkol habaruuje e rebe gaddanta bandira e mubben rebe
talata fuga e kokkol habaruuji e bellare
fulfude
hausan kore
germare e francire
ketene yowtere pindinor ko studio kalangu do laabi burna lobban
yamne jeego e mintaaji sappo e joy lasara fu no wodi botu jooda kale
ko rebe gaddanta bandira e mu rewbe do jonne duniyaru itellal ban
watu joda kalen mo studio kalam
ga martude kumpa ko wadi den leydi Niger
nyande fu jamde jeegom e mintaji sappo e joyi
studio kalangu yaadu leydi Niger.